A ministry okola ku nsonga ez'ebyobulamu etegeezezza ng'omuwendo gw'abaana abazaalibwa mu ggwanga bwe gweyongedde akakati omwaka bali mu bukadde 2.5 era nga kyetaaga okwongera amaanyi mu nteekateeka z'okugema wakati mu kulabula bannakampala n'abewakiswa bisuddeyo gwe negamba ku nsonga ez'okugemesa abaana. Omwanisi omukulu wa ministry y'ebyobulamu Diana Atwine ategeezezza nti gavumenti eyongedde obuvujjirizi eri enteekateeka ez'okugema naye kisinga okubaluma nti wadde bateekamu obukadde bwa ddoola obuliyo 8 olw'obwetaavu ate abantu n'okusinga bannasoma tebafaayo kugenda kugemesa baana bakola gumu gwakuubisa bannansi eri enteekateeka eno.
Kyongeredde ddala abazadde abamu obutajja kuleeta kosi tulinamu n'eddiini ezimu ezitakkiriza tulina eyo sekita eyo eyo mu East Side enasanga tebaagala kutwala baana baabwe kugema. Ebyo ebikitusoomooza ebyo twagala twongere okusaabulula emeseji tubeere nga tusaabulula meseji eyo gye bawa abantu abakyala ne bataleeta baana baabwe. Ekirala ekitusoomooza kosi tukyalina access points ezimu nga eyo Karamoja kubanga osanga population eri vast okutambula okuva mu makaga bogenda ku malwaliro oba kukola outreach bitundu biri sparsely populated ebyo nabyo kati tuteekawo entegeka